waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. ku dhowaad 10,000 oo qof ayay su'aalo weydiisay hay-adda Scotland, waxayna ka soo saartay warbixin loo bixiyey Australiyada maanta. waxaana lagu sheegay in aqlabiyadda muslimiinta Australia ay aad iskugu tilmaamaan inay yihiin dad Australiana. in ka badan 70% muslimiinta su'aalaha ka jawaabay ayaa muujiyey inay dareemayaan inay wax ku leeyihiin waddankan Australia, iyagoo qaar ka mid a dadka muslimiinta ahu ay ka qayb ka noqoshada Australia ku tilmaameen heer sare, qaarna ay dhaheen waa heer dhexe. 4 meelood 3 qofba waxay muujiyeen inay aad ugu qanacsan yihiin noloshooda Australia. laakiin cilmi baaristan ayaa lagu ogaaday in tiro yar oo ka tirsan muslimiinta inaysan ku faraxsanayn mustaqbalkooda sida uu noqon doono dalkan. mar la weydiiyey dareenkooda inay waddankan qayb ka yihiin, 14% ayaan ka jawaabin su'aasha ama sheegay inaysan ka warqabin ama hubin. Professor Andrew Marcos oo ka tirsan jaamacadda Monash oo madax ka ahaa cilmi baaristan ayaa sheegay inay caddahay in dhibaato ay jirto.
One major concern of Muslim Australians is that they're stereotyped. Within the mainstream, there's little understanding of the diversity of Muslim Australians.
walaaca ugu weyn ee qabaan muslimiinta Australia waa in sawir khaldan laga haysto markay noqoto bulsho weynta Australia. wax badan lagama oga sida ay aad ugu kala duwan yihiin muslimiinta laftigoodu. sida ay ugu sahlan tahay ee lagu sharixi karo waa in muslimiintu ay u kala duwan yihiin sida bulshada guud ee Australia ay u kala duwan tahay. waxay ku kala duwan yihiin afkaarta, waxay ku kala duwan yihiin dhaqanka, luqadaha, iyo xataa sida ay diinta u caabudaan. cilmi baarista ayaa waxaa lagu ogaaday inuu farqi u dhexeeyo kuwa diinta aad ugu dheggan iyo kuwa calmaaniyiinta ah, inuu farqi u dhexeeyo farqadaha kala duwan ee diinta, iyo weliba farqiga u dhexeeya dhallinyarada, dadka da'da dhexe, iyo kuwa duqoyda ah. waxaa kaloo jira farqi ah waddamada ay dadkaasi ka soo jeedaan iyo qowmiyadahooda. kalabar muslimiinta ka qayb gashay cilmi baaristan ee ku dhashay Australia ayaa sheegay inay la kulmeen cunsuriyada ama kala sooc weyn 12 bilood ee lasoo dhaafay. tiradaas ayaa ahayd 4,600 dadka ku dhashay Ciraaq iyo 4,700 ardada viisada ardaynimo ku yimid dalkan. sidoo kale qaar badan oo ka mid a haweenka muslimiinta ayaa sheegay inay la kulmeen cunsuriyad. ku dhowaad 50% in ka badan tan ay la kulmaan ragga muslimiinta ahi. habdhaqan cadaawad leh oo loo geystay haweenka muslimiinta ee xijaabka xirta ayaa lagu soo qaaday shirar kala duwan. haweenkan ayaa soo sheegay in candhuuf lagu tufay, in lagu qayliyey, iyo in shaqooyin loo diiday. muslimiin badan ayaa u arkay in warbaahinta Australia ay ka eexdaan ama si khaldan wararka uga gudbiyaan. koox arrintaasi ka arrinsanaysay ayaa walaac ka muujisay siyaasiyiinta. markaa laga reebo bay dhaheen ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull oo ay ku sheegeen inuu fahmayo muslimiinta aadna uu uga duwan yahay ra-iisul wasaarihii isaga ka horreeyay Tony Abbott. kooxdan ka shirtay arrintan hadalladoodii waxaa ka mid ahaa:
Right wing politics is rising. Islamophobia is on the rise right now. Politicians, they have the tactic of divide and conquer.
siyaasadaha xagga garab midig waa kuwo sii badanaya, islaam nacaybkuna wuu sii kordhayaa hadda. siyaasiyiintuna waxay isticmaalayaan farsamada ah kala qaybi oo xukun iyo inay cabsi abuuraan si ay codad ugu helaan. waana arrin nagu cusub. dadka arrintan ka shirayay ayaa sidoo kale sheegay:
The last couple of years there's been a noticeable bias in media reporting against Islam and Muslims in general. and there is a lack of understanding of our community.
dhowrkii sano ee u dambeeyay, nacayb loo jeedo oo ah sida warbaahintu uga soo horjeedo islaamka iyo muslimiinta guud ahaan, waxaa jira faham la'aan ku aadan bulshadeena. waxaa jira dareen ah inay bayjka hore ku qoraan wax kastoo xun oo islaamka ku aadan, bayjka ugu dambeeyana ay ku qoraan waxa fiican, waxayna si xun u saameynaysaa nolosha dadka. mid kale oo ka qayb galayay kulankan ayaa yidhi:
I don't think I'm going to stay here for too long, for too many years. I think we'll migrate again to somewhere else, actually, to a Muslim country, because I don't want my kids...
uma malaynayo inaan dalkan waqti dheer sii joogi doono. waxay ila tahay inaan mar kale u haajiri doono dal kale, oo runtii aan degi doono dal muslima, sababtoo ah ma doonayo in caruurtaydu la kulmaan cunsuriyaddan iyo in markasta oo aan ayrboorka tagno su'aalo nala weydiiyo. waxaan rabaa oo keliya waa inay ku noolaadaan dal xora sida Australia ay u ahayd dhowr sano ka hor. Muslimiin badan ayaa dhaliilay sida dadweynaha Australia ay ugu guuldareysteen inay fahmaan farqiga u dhexeeya Islaamka guud iyo waxa ay ku sheegeen xagjirka. Osman Faruqi oo ah qoraa xagga siyaasadahana u ololeeya ayaa sheegay in dadka Australia ku koray wixii ka dambeeyay September 11 in noloshooda oo dhan lala xiriirinayay sida warbaahintu uga waranta muslimiinta iyo weerarada argagixiso.
People, I guess, who don't come from a Muslim background or don't interact with Muslims on a day-to-day basis, their only experience is seeing stories about terror attacks. And similarly, Muslims, the only time they read about their own community or their own communities...
Dadka aan muslimiinta ahayn oo aan dad muslimiina si joogta ula kulmin ama la saaxiib ahayn, waxa kaliya ee ay ka maqlaan muslimiinta waa markay arkaan iyadoo laga hadlayo weeraro argagixiso. Sidoo kale muslimiintuna marka kaliya ee ay arkaan bulshadooda oo laga hadlayo waa markay weerar argagixiso dhacdo. Laakiin muslimiintu qayb ayay ka qaateen dalkan jiilal badan oo la soo dhaafay. Guddoomiyaha guddiga la dagaalanka cunsuriyadda Dr. Tim Sobomason ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in aan bulsho dhan hal sawir oo cunsurnimo ah aan laga bixin.
We shouldn't be judging whole groups of people based on the behavior of only an extreme few, the vast majority of Muslims.
Ma aha inaan bulsho dhan ku xugumino dhaqanka iyo falalka tira yar oo xagjir ah. Aqlabiyadda dadka muslimiinta ee Australia waa muwaadiniin sharciga ilaaliya, waana xubno ka mid a bulshadeena, xaqna waxay u leeyihiin in si cadaalada loola dhaqmo si la mida sida dadka intooda kale.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.